wanene baby uende, ni wewe ukanda tereza me. Wanene uende, ni wewe ukanda tereza me.
Baby John Junior, Sadik Strong, John Junior, Fuja Boy, John Junior. Oli wawa,
amna kaseso no. Anin sab swazi wanyumizwa bubozi, amna kaseso no. Yeah.
Ona la likamu na Kampala.
Hey.
Ala likamu na Kampala.
Hey.
Kamu chepinge kutina. Kawamuana. Kutina. Kawamuana.
Zigulire chisenge. Zigulire chisenge mumutima go baby go yanzija kumenge. No malonde kawo wata de kubunkenge.
Bijemu amalala. Bijemu amalala yekwe kwe matira ye. Bijemu amalala. Bijemu amalala yekwe kwe matira ye.
Omna kaseso no. Anin sab swazi wanyumizwa bubozi. Omna kaseso no. Yeah yeah.
Ona la likamu na Kampala.
Hey.
Ala likamu na Kampala.
Hey.
Kamu chekinge kutina. Kawamuana. Kutina. Kawamuana.
Onza katemboko. Wasinga baticha waka ingira firu denze. Tade kamasu. Jona gajenda gagwa subire ndina ya yeah. Oizolare. My baby baby oizolare. Oizolare. My baby baby oizolare. Omna kaseso no. Anin sab swazi wanyumizwa bubozi. Omna kaseso no. Yeah.
Ona la likamu na Kampala. Ala likamu na Kampala.
Hey.
Kamu chekinge kutina. Kawamuana. Kutina. Kawamuana.
Baby wange olinga malaika. Yeah. Ndiyo mana mimi nakutaka.
Kwa nane uene, ni wewe ukandetereza me.